Yeah, it's been a minute, shorty.
Last game of 90s, baby.
Yeah, this is crazy.
Ananizunguka tu kichwani like mcheka navo yani like mcheka navo. Yeah, make you could hold, ain't copying, nice come my age. You could train something, go mazake west. I'm Dewey last king. Ana nipa headache, na maliza aspirin. Cans on a face, I'll wake a last. Body number 8, he's still plastic, same take a shoe. Kitu ka jasmine, kopa ni upara, surely a waxing. And I guess yeah, ndo anafanya town, kuna joto mana seal city, you could really hot. Nguo zipo nyoki zina mshika very tight, tight. Kama rubber band, ilo kama tia knot. Sas jui ni nye nye, au new wax. Vile yuko bie bie, neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah, nipe tuna fast mask. Ikosha nafsi afana, nizunguka tukichwani like mcheka navo yani like mcheka navo. Yeah, big big back, big double S. Kitu chenye pina na bus tekiket. Kama itatokeo kamona ukiwa na drive car, itabidi upak ndo upaki concentrate. Sijasikia wimbo noeleza olivyo beautiful. Since first time na chizika olivyo mzurivyo. Hapa bado sijanza kumpa sifa zilo fichwa. Nasubira ni kubali nyanze kumpa kichwa. Kikiki zembe angoki na faranga. Fonge la nege havutwi na kamba. Moyo unazidisha tumikito kwenye hot beats. Kama same beats una beat tukimit. Ila sasgui ni nye nye au ni what. Vile yuko bie bie neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah nipe tuna fast bus. Kai kosha nafsi la ana nizunguka tukichwani like mcheka navo yani like mcheka navo.